song is la, if you sang sang anis, zuzo, sang pambanis, kanda mini yo.